Mapenzi hainanga hodi, unajikuta umependa mpaka yule hodi. Mapenzi
Miss B
hainanga hodi, unakuta umependa
mpaka unajisahau.
Ataka simple boy kanaka simple girl sehemu fulani.
Ataka simple guy kanaka simple boy sehemu fulani.
Mapenzi hachagui kabila maeneo.
Mama
unatoka Rwanda ama unatoka Runda?
Mama
uko simpate, don't you worry,
worry.
Atakupa mwenyezi.
Uko
simpate, don't you worry, atakupa mwenyezi. Unaweza fall in love na anyone, and I mean anyone. Unaweza fall in love na anyone, and I mean anyone.
Mtoto wa madhara
ame fall in love.
I'm falling
no boy cause I love it.
I'm falling love, come falling love.
Kasi jana kanyeri come falling love, come falling love. Katoto kajambi come falling love.
Nime falling love na nime penda aga.
Come fall in love.
Nime fall in love.